wabona namaphupha shabala emwe yamunandile kodwa wena
Sanesi.